ngiyankumbula plus bengqala nokuhlangana naye kathi ngaphinde ngihlangane naye wahambe nganginikanga nenamba ngiyankumbula plus bengqala nokuhlangana naye kathi ngaphinde ngihlangane naye wahambe nganginikanga nenamba naye ave sengimkhumbula plus bengqala nokuhlangana naye ngathi ngaphinde ngihlangane naye wahambe nganginikanga nenamba ngiyamkhumbula plus bengqala nokuhlangana naye ngathi ngaphinde ngihlangane naye wahambe nganginikanga nenamba ngiyakhumbula plus bengqala nokuhlangana naye ngathi ngaphinde ngihlangane naye wahambe nganginikanga nenamba umuntu uhlala esentabeni angithi sama ukududusa amaphakethe ingani imali la iningi ngakhona kukonga sekhaya usentabeni umuntu uhlala esentabeni angithi sama ukududusa amaphakethe ingani imali la iningi ngakhona kukonga sekhaya usentabeni noma kukude ekhaya ngizohamba ngibuye ngizohamba ngibuye noma kukude ekhaya ngizohamba ngibuye ngizohamba ngibuye ngiyamurada machida wanola ngiyamurada machida wanola 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 nobody wanna see us together Mangali manaki hono mamela All I want you That's all I want you Ubaba wami waesha isa maleki Waesha impela Kuse kuse kuseni Ubaba wami waesha isa maleki Waesha impela kuze kusekuseni athi noma ngidakiwe ubabakho wemntanami noma ngiphusile ubabakho wemntanami noma ngidakiwe ubabakho wemntanami noma ngiphusile Abakho wemntanami nje. Hey, Major.